thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. I don't need nobody. Tuloish kondugu ndo tunazijua haso. Kula na kulala manyanya so. Funga shuruti kijiji ni besi na somi. Akini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdani rafiki wa faida. Kumbe moyoni na kuchukulia balida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja kila sikitiki. Sipendi unafiki. Ya kinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Cha kuposti misi kufollow. Shoboza kozi na kukosi we nani follow. Usinilete mikosi akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani. Sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani. Akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi ni kumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja kila sikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.